waxaad nagala socotaa waa SBS Somali.
Waana wanaagsan akhyaartan dhegaysanaysay. Waa maalin talaada 29ka bisha 8aad 2023. Wararka maanta ugu door karoon waxaa ka mid ah: Ra'iisul Wasaare Anthony Albanese ayaa sheegay inuu rajaynayo in dadka Australian-ka ahi ay diiradda saari doonaan waxa su'aashu ay tahay dhanka aftida codka indigeneska loo sameynayo. Warbixin cusub oo ka soo baxday xarunta sharciga xuquuqul insaanka Australia ayaa ogaatay in sharciga ilaalinta dadka xaaladaha dhacdooyinka soo sheega ee Australia in ay fashilan tahay. Nin 20 jir ah ayaa noqday qofkii ugu horreeyey ee u dhasha dalka Uganda ee lagu soo oogo dambiga khaniisnimada. Ra'iisul Wasaare Anthony Albanese ayaa sheegay inuu rajaynayo in dadka Australian-ka ahi ay diiradda saari doonaan waxa su'aashu ay tahay halka ay ka faalloon lahaayeen sida dadku u codayn doono marka ay ka codaynayaan aftida codka dadka indigeneska ah. Waxay ku soo beegantay arrintan iyada oo codbixinta Resolve ay qaaday ay muujinayso taageerada xooggan ee codbixinta dhanka mayada ay haysato ee gobollada Western Australia, Queensland, South Australia iyo New South Wales. Aftidan ayaa waxay u baahan tahay inta badan codadka doorashadaasi ama aftidaasi la qaadayo, iyadoo sidoo kaleetana loo baahan yahay gobolladu in ay inta badan u codeeyaan haada waa marka ay meel marayso. Warbixin cusub oo ka soo baxday xarunta xuquuqul insaanka ayaa waxay sheegtay qawaaniinta ilaalinta dadka dhibaatooyinka soo ribood gareeya ee soo sheega Australia inay tahay mid fashilan. Warbixintani ayaa waxay sheegtay inkastoo ay qawaaniintaasi Australia ka jira, laakiinse heerarka guuleysigooda dhanka marka wax la soo tabiyo inay aad u hoosayso walwalna ay keenayso. Ururin la ururiyey xogahaasi ayaa waxay sheegaysaa inayna jirin hal arrin oo sidii la rabay u guuleysata, iyadoo taasina ay isku mid ka noqdeen dhinacyada dowladda iyo dhinacyada sida gaarka loo leeyahay. Mas-uul ka tirsan qareenada xuquuqda insaanka ayaa waxa uu sheegay in qawaanintaasi oo wax laga bedelo ay lagama maarmaan tahay. Nin 20 jir ah ayaa noqday qofkii ugu horreeyey ee u dhashay dalka Uganda oo lagu soo oogo dambiga khaniisnimada. Dambigaasi oo ciqaabtiisu Uganda xabsi daa'in iyo dil ka tahay sida uu dhigayo sharciga ka dhanka ah khaniisnimada ee dhowaan dalka laga soo saaray. Wakaaladda wararka ee Reuters ayaa waxa ay ku waramaysaa in ninka lagu soo oogay dambi ah in uu galmo la sameeyey nin 41 jir ah. Bishii May, Uganda waxa ay diiday cadaadis kaga yimid dowladaha reer galbeedka iyo ururada xuquuqul insaanka, kuwaasi oo ku cadaadinayay in ayna meel marinin mid ka mid a sharciyada adduunka ugu adag ee looga soo horjeedo dadka isku jinsiga ah ee isguursanaya ama isu galmoonaya. In ka badan 100 shaqaale iyo arday ayaa u sheegay jaamacadda Sydney sanadkii horeetee anshax xumo jinsi ku saabsan, iyada oo ay jiraan dadaallo ka socda waddanka Australia oo dhan si wax looga qabto ammaanka xarumaha. Warbixinta ayaa lagu sheegay warbixin sanadeedka jaamacadda oo ku saabsan dhaqan xumada. In ka yar kala badh 121 warbixinood ayaa la xidhiidha habdhaqan ku xidhan jaamacadda oo ay ku jiraan 17 eedeymo oo anshax xumo ah oo ay sameeyeen shaqaalihii horeeta ama kuwa hadda jooga ama kuwa xidhiidhka la leh. Dhammaan shaqaalihii iyo ardaydii ka warbixiyey falalkaasi xun ayaa la siiyey oo jaamacaddu ay siisay adeeg talasiin caafimaada, taas oo ka caawin karta inay dhammaystiraan warbixinta booliska.
La like us, la wadaag, wax ka dheh, lana soco barta Facebook ee SBS Somali.